insizwa mina wemfana ngeke ungenzele lutho wena owabalama kona chundungu minyana insizwa mina wemfana ngeke ungenzele lutho wena owabalama kona pendumpe wonginyana insizwa mina wemfana ngeke ungenzele lutho wena owabalama kona nishuthu kuluma mfana balama kama mfana ukhine kwelodwa umuqhubeka ngoba yokushaya imfana ngishuthi ukhulume mfana balamagamakho mfana ugcine wawala umuqhubeka ngoba yokushaya induku pendumpeke nginyakanyaka yensizwa mina wemfana ngeke ungenzele lutho wena owabalamagamakho shundumpeke nginyakanyaka yensizwa mina wemfana ngeke ungenzele lutho wena ungibheke kahle angisuyena uyihlo mina